blessing from the most up above. New Benjamin, Queen Milk, I and I conquer. I'm a Sive Milizo. Nakupenda, mpenzi wangu. Uko ndani ya roho yangu. Nimeamua niwe wako. Na wewe uwe wangu. Nakuanza ukiwa mbali, niamini na kujali. Nakuanza ukiwa mbali, niamini na kujali. Songea karibu na mi. Songea karibu na mi. Oh, ai. Yegwe umama. Ai, anta wankanya ulamu. I'm glad I find that in you. The very special thing is you. The one I'm always needing is you. The one I'm always thinking is you. Do you hear the knock on my heart? Ah, na yesebu mkwano mkuliriza. I will never let you go. Oh no, no matter what we won't divide. Oh, no matter what we won't divide. Oh. Sasa sulia kwa gala. Na yesebo mkwano. Wacho onta wankanya. Oh, onta wankanya nyo 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 nyo. Onta wankanya. Oh, 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 oh. Onta wankanya.